Exclusive from ZambianTunes.com.
I like it. A po, from Medina Mafera. One night like ice. This man that you hoo ha.
Zindabo, come and meza wasabo.
Inayamba muje, ise muchi kondicha, tile kutapwa. Huni uza, you my one and only baby. Niyamata you mama na kupenda. Niyamata you mama na kukiga. Niyamata you mama na kupenda. Niyamata you mama na kukiga. Nizo funa kulete si mwemwe kuliwe baby. Nizo funa kulete si kondi kuliwe baby.
Wale panga na sensi umoyo. Nomba lelo na sanguka oyo. Just because ni mpostoka. Kaila panomba shipopoka. Mami ayo mano yansoka. Gelanda kutika ndesoka.
Nizofuna kulete si mwemwe kuliwe baby.
Nizofuna
kulete si kondi